catch you on a big book. ZWAP.com.
It's your boy, Coucha. Now I'm Gala Vashigani. We about to get famous, nigga.
Sembe nezo ziwa. Asembe zna kukonde kwenye. Asembe nezo ziwa. Asembe zna kukonde kwenye.
Una ni uza uli single.
Single, single. Can't see what you why we. Why am I ready woman? Can't see what you why we. Why am I ready woman? Can't see what you why we. Why am I ready woman? Can't see what you why we. Why am I ready woman?
Pakutampa conversation yari fe wino wino. Hero mwaisa mwandanga humupamba. Nekaiti mwantumi na manu peaks. Mwandanga abomination. You know very well that Zambia is a Christian nation. Nomba shishibe mayo kangafishi mule chitile fiso. Masoshi vashidani waisa mwantumi na phone. Dati uria mayo chatinga na ena. Ninoko wa munove. Kawaka kwika telove. Naisa na filo kubiliva. Kairi mwarisa mwambe patini mwe wa schooliva. Mayo mwaripena. Kashina vana mwaripwata.
Asembe zna kukonde kwenye. Asembe nezo ziva. Asembe zna kukonde kwenye.
Una ni uza uri single.
Single, single. Kanji wa yukwaiwe. Nuwa ema ready woman. Kanji wa yukwaiwe. Nuwa ema ready woman. Kanji wa yukwaiwe. Nuwa ema ready woman. Kanji wa yukwaiwe. Nuwa ema ready woman.
Why, malembe pepe so. Nama fake story. Hello, lelo mwise mwenzewe that you are sorry. Ona ni mwomene na pita. We want to history ya tapire pachipuku. Opona mwene atima yo huyu ni kuluku. Status at married but still sechi. Langa finishi mufuaya. Na balume wino wino walikwata. Bambi lata na kumilata, amuna ni mata. Bala mipela na fiose bakwata. Nokufwala mula fwala, tamalala pone sana. Lelo kuvalume venu nje sana.
Sembe nezo ziwa. Asembe zna kukonde kwenye. Asembe nezo ziwa. Asembe zna kukonde kwenye.
Una ni uza uri single.
Single, single. Kanji wa yukwaiwe. Nuwa ema ready woman. Kanji wa yukwaiwe. Why am I ready woman? Can't see what you want. Why am I ready woman? Can't see what you want. Why am I ready woman?
Why am I ready, woman? Can't you see what you're wearing?